Ngoba umuntu, ngoba umuntu esitisakhele mina we bethu tizenda esitjena abanye. Oh, ngizomthemba kanjani ukuthuthana nena. Ngoba umuntu, ngoba umuntu esitisakhele mina we bethu tizenda esitjena abanye. Oh, ngizomthemba kanjani ukuthuthana nena.
Oh, shit, man.